Zaburi ya 5:1. Onsasire, ayi Katonda, mu kisaakyo, mu bungi obw'okusaasira kw'osangula ebyonono byange byonna. Onnaalize ddala mu bubi bwange, onnongoose mu kwonoona kwange, kubanga njatula ebyonono byange n'ekibi kyange kiri mu maaso gange bulijjo. Gwe wekka, gwe nnayonoona, ne nkola ekibi mu maaso go. Obeera omutuukirivu bw'oyogera, osinga omusango bw'osala. Laba, nze natondebwa mu bubi, ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Laba, gw'oyagala eby'omunda eby'amazima, era mwoyo ogutalabika, onommanyisa amagezi. Ontukuze ne zoobu, nange n'aba mulungi. Onnaaze, nange n'aba mutukuvu okusinga omuzira. Ompulize essanyu n'okwesiima, amagumba ge wamenya gasanyuke. Okisa amaaso g'omu bibi byange, osangule ebyonono byange byonna. Ontondemu omutima omulongoofu, ayi Katonda, onzizeemu omwoyo omulungi mu nda yange. Tongoba w'oli, so tonziyaako omwoyo gwo omutukuvu. Onkomezeewo essanyu ery'obulokozi bwo, onnyweze n'omwoyo ogw'eddembe. Ne ndyoka njigirizza amakubo go aboonoonyi, n'abalina ebibi balikyukira gy'oli. Omponye mu musango gw'omusaayi, ayi Katonda, gwe Katonda ow'obulokozi bwange. Olulimi lwange luliyimba nnyo obutuukirivu bwo. Ayi Mukama, yasamya emimwa gyange n'akamwa kange kalyolesa ettendo lyo, kubanga tosanyukira ssaddaaka n'akukuwadde, ebiweebwayo ebyokebwa tebikuwoomera. Ssaddaaka za Katonda ye mmeeme emenyese, omutima ogumenyese era oguboneredde, ayi Katonda, toogugayenga. Okole bulungi Sayuuni nga bw'oyagala, okolere Yerusaalemi bugwe. N'olyoka osanyukira ssaddaaka ez'obutuukirivu, ebyokwokya n'ebyokwokya ebiramba, ne balyoka bawaayo ente ku kyoto kyo.